Umufungiro uwa alenga pavula 49 muli amasambiro ya kwa Mose. Lesa aita Mose ukupimia abana ba Israel. Mose aiwa farao leka abantu bandibaye. Mose necha kuchira icha kubalira po. Mose mulwendo bemba wakashika. Mose munshira na mafunde 10. 10 commandments. Mose na mafunde alekana lekana. Mose kapapatila.